Mambunga selina ya balondota, mambunga selina ya balondota. Kakuli seli famous, famous.
Senili famous, inge alipota. Mambunga selina ya balondota, mambunga selina ya balondota.
Kakuli seli famous, famous.
Senili famous, inge alipota.
Kwa haini mwatauni,
balondota.
Bashimani wasizani,
balondota.
Fasenanga mesingi,
balondota. Balondota, balondota.
Bamazini wa mabruto,
balondota.
Mama ya dini mwageto,
balondota.
Zambia barozi kaufela,
balondota. Balondota, balondota.
The momu wa bato ila the strong of the making us. Dosha ina somu luvi za the venus. Mikute kwa mafans kwa na halu vile famous. Kuzwa fisa we na heta ya utuanga jela. Bali mwendi kulu tisinga kuna wakawa famous. Balu nwela bloten kulusike lwa makocha. Story lwa vea flow ya watatama kibonus. Wasie kuta utaki mwa bible nge Thomas. Nani dope wa faize usi sabi neke face. Kono usave fela moni tanteke la face. We originate flow sharp kijileti. Uplow easy five pilu na kiti fanate.
Mambunga selina ya balondota. Mambunga selina ya balondota. Kakuli seli famous, famous.
Senili famous, inge alipota. Mambunga selina ya balondota. Mambunga selina ya balondota.
Kakuli seli famous, famous.
Senili famous, inge alipota.
Kwa haini mwatauni,
balondota.
Bashimani wasizani,
balondota.
Fasenanga mesingi,
balondota. Balondota, balondota.
Bamazini wamabruto,
balondota.
Mama ya dini mwageto,
balondota.
Zambia barozi kaufela,
balondota. Balondota, balondota.
Kenifita matembele balondota. Ya kimedi wo ikimanslota. Nipaya marapa vale batotata. Mwajo museva tokwa fela no inji ni wota. Kenifita mwasenanga marapa zvarizi. Shout out to my crew XY to the Z. Kiruna babana tama biti ni busy. Kwa mungu ki black jeez. I'm feeling like flowing like inge Mr. Dube. Mambunga rafe minga inge Robert Mugabe. Flowing so high, nifite saube. Bamona they wanna kill me. Banana mwindini zipope.
Mambunga selina ya balondota. Mambunga selina ya balondota. Kakuli seli famous, famous.
Senili famous, inge alipota. Mambunga selina ya balondota. Mambunga selina ya balondota.
Kakuli seli famous, famous.
Senili famous, inge alipota.
Kwa haini mwatauni,
balondota.
Bashimani wasizani,
balondota.
Fasenanga mesingi,
balondota. Balondota, balondota.
Bamazini wamabruto,
balondota.
Mama ya dini mwageto,
balondota.
Zambia barozi kaufela,
balondota. Balondota, balondota.
Ngana, matia, manefemu nemulu. Kile kale mafans wawona mwageto. I got what's up in online punchline. Nijeka shweni kopani ni ex. Sira fela they order. You know why? Luswele la kwa ule ni marapa. Lusami mutu mulufe na haiba upada. Dao ya kaya valisa kisirimba sabufa. Vapale lwa ni kucheza kosiva sana mwasaipa.
Kwa ife ni mabuse uti. Ningani magiozi kusiezi kuna ta hit song ni wheels. Oh my baby just hala me the paper. Mwane kwa marai mumara paro ba trapper. Nani feli inge moya talk time. Cause nariangansa mwaboko inge exam. Vamuna vani vuza how come. Cause ni mwambwela mwela music welcome.
Mambunga selina ya balondota. Mambunga selina ya balondota. Kakuli seli famous, famous.
Senili famous inge alipota. Mambunga selina ya balondota. Mambunga selina ya balondota.
Kakuli seli famous, famous.
Senili famous inge alipota.
Kwa haini mwatauni,
balondota.
Bashimani wasizani,
balondota.
Fasenanga mesingi,
balondota. Balondota, balondota.
Bamazini wamabruto,
balondota.
Mama ya dini mwageto,
balondota.
Zambia barozi kaufela,
balondota. Balondota, balondota.
Big boy lion asia. Young Sap Star boy Cheese B Tanga G. I got more VX. My game just boy on this one. This is what be West Jew boy Stardust. We run this down. Rah! DJ Savior Owen Prism with Dark Rock. We'll be right back.
Nation. Ladies, gentlemen, DJ Wax Mixtape.